amakondwa osakandiuna ondilandila ine chimwemwe iziweto zomwe ondilandila ine ndilindiana ondichingamila ndikafika ndikanakonda kandione kulia bale omwe andisowa komwe ndilinjika ndikanakonda kandione imani nditsike tsike tsike tikutamangilanji tikutamangilanji kuli bwino ndiyende yende yende tikutamangilanji tikutamangilanji atalaifala imani kaye ndati ndifuse nao ngali moto mundo mubasi muno wachedayo timudziwe nao tikutawanji spidi mpaka tuwanzinze uwake uti maovateki osaona kuti kuli bwanji mzeu wake uti ndeno kupewa kupasa kuchiza simutamika mukatigwetsa kuli bwino tikafike mochedwa osati mapande chiwo titamangidwa kuli abale omwe andisowa komwe ndilunjikaku ndikanakonda kandione wamoyo akandione imani nditsike tsike tsike tikutamangilanji tikutamangilanji kuli bwino ndiyende yende yende tikutamangilanji tikutamangilanji imani nditsike tsike tsike tikutamangilanji tikutamangilanji kuli bwino ndiyende yende yende tikutamangilanji 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 yeah.